K-Side
is OG.
Sell it.
Yama sell a symbol. Symbol 5. Nagabri twice. The bass. Avana swa swa. Wama sell a sele. Ava kushalo telale. Ifi swa swa. Malaki uwa wule amataki. Dawa shiva na indana tageti. Bakan kalo wepu finga yokati. Mwana narikaka. Ibumba ya busaka. Aba wana mkungu fina wa smoka.
Download and share.